manako te orokohanga o te māramatanga.
Ai te raweki, timata i ngā mahi hangahanga i tetei pāmu pūngo i Waiotahe, e whikupohea. E kore atu i te whitu tekau mano ngā papa kōmaru ka whae ngāo hei tuku atu ki ngā whānau me ngā pakihi o Aotearoa no mātou te maringa nui, te whai wāhi kōrero ki Wallace Aramoana, o mātua i te iwi o Upokorehe. Tēnā koe.
Ai, tēnā koe.
Tuatahi ake, Wallace, tēnā whakamaramahia mai te pāmu pūngaura.
Kia ora. Ai hoki ana au i ngā te wā i hokona te pāmu. Ai wai o tahe nei i roto i te rohe o te Upokorehe. Ka haere ngā kamu pene tanga mai ngā hihi tanga o te rā. E mahi hiko i roto i te rohe nei. Hoi anō, kahare ki te kaunihera i te taone rana o Pōteke, ki te tiki consent, kia whakaaehea, kia whakatūrea he mea tango, ngā hihi tanga o te rā. Hoi anō, ka mea tuna kaunihera kia rāta o, me haere koutou ki te iwi o te Upokore. Me pātai atu nā te mea karoto koutou te pāmunana i tō rātou na rohe. Hoi no ka rama i ngā Pākehā nei a te kamu pene mahi hiko ki te iwi kōrero rero ai tō rātou na hiahia ki te mahitahi, ki te taha o ngā iwi taketake, ka iwi Māori o roto e te rohe. Nā te mea karela e tino aro ake ki ngā whenua, engari ko ngā hiko tanga, ko ngā taonga whakatūria i kona. Ko te whenua, ka hokea mai ki, whakahokea mai ki, hai whakahaere mō ngā iwi Māori. Ara, ko te mahi i ngā klāhe e tipu haere ana i raro i ngā taonga, ngā taputapura. Ka whakaahia e mātou. Kia haere tonu te mahi nā te mea. Koe rā te tahi āhuatanga o roto i te rohe nei ngā iwi o te Upokorehe. Ki te here, ki te hikoi tahi. I roto i te rohe, ki te api. Api atu, api mai, te rātu momo ahuatanga. E rā kaupapa e heke mai o tātou na tīpano. Kia ahua hoke mai ngā mana o te whenua. Nā te mea i murua. Koe rā ngā whenua i murua ka hokona atu i te Pākehā. Ka hoke mai anō ki te Pākehā. Engari, aha koe harakau no mātou, kai ko nā te mana, ko homai he mana. Kia tūpakari ai te iwi i runga, mahi i runga i ngā. I ngā whenua. Te perangi hoki rātou ki te mōhio e te hītori o te rohena, te tūano mai te pāmunana, ngā kaitake o roto i te awa, ka haere mātou ki te kōrero i ngā āhuatanga mai rāno i o mātou no tīpuna, ki te whaka tūpato, ki te manaake anō i ngā taonga, i ngā kaitake, i te whenua hoki. Ka mea mai kia mātou, he kaupapa no mena pirangi koutou ki te pāmu hipi i raro i ngā panel, pai ana kia rāta. Engari ko etahi atu kararehepi nei te kau, ka tukia ngā mea na ka pakaru. Ka pakaru mātou, i runga i te mahitahi. Whera ni e mātou, rangahau ni e mātou, pehea te whakahaere kia protikai te haere. Nā te mea nā rātou, mea nā kairunga koutou i te whenua. I don't have to have he security ni ngā te kaitake, ngā me haere ki te, ki te take ie rā āhuatanga. E tino nui te rā ki au, ka wānanga hea mātou e etahi, kia mātou he kehua ko nā puari nei. Hea haera tau i kore e uru ki roto i te whakahaerenga o tēnei mea. O haere koutou ki te pātai atu ki te kamukene nā rā tau te whenua. Engari kai roto i te rohe o te upokore. Kāre koutou i konei mai te tīmatanga tāno ki te ahirunga i ngā whakahaerenga. Anna ka homa hea he, te rā wiki homa hea he, he taonga, he hāwara. Kai he rei ngā mara e rima o roto i o roto i te rohe nei. Tā mātau nā e hia hia ana i te pakatū raima ka puru atu i nā mea nei ki roto i runga te pāmu. Kia mātau ko te herenga tēnā mō ngā iwi hapū o ngā mara e rima. E rima ngā mara rea, ko turanga piki toi, ko roi mata, ko kutarele, ko wae o tā, ko maramahue, ko rongo pōpōia, ko ira ngā mara e, o te rā wae toru kai te, kai te haere tonu i ngurigere, ko ira ngā wawata, mai kore e puta mai he hua, i ene āhuatanga te here here ngā, o ngā kamupene nei mahitahi ai, kia putai he pūteha pakatū anu i e rā pare, e rua. Ai.
Ai, mihi ana matua i e nā kōrero whānui āu mō te pāmu pūngaura. Hei, āpiti atu ki e nā kōrero āu, tēnā heha ngā huanui pā puta atu mā koutou ngā whānau, ngā iwi, ngā hapu o te upokorehe.
Oh. Kai te piripiri tonu, kai te mahitahi tonu, nā te mea kātahi anō, ka tīmata te pakatū i taua mea, taua pāmu hikohikona. Kua hui kē rātou kia mahi, kia pipi mahi ai, mātana tamariki, ngā mea kore mahi, me te kore rano pakamārama mai. Mena whai rātou i te rā huatanga harakau tēnei te mutunga o e rā pāmu. E nui tētahi kai tāia te mea tuatahi. Ono te kau ngā mea ono te kau mano peha ngā panel. Tētahi teams. E re te anō ono te kau. Tētahi kai etukamu. I te rātaha o whakatāne. Ana ko tehenei, ko tēnei te mea nā mātou ino ingoa o taua pāmurara ka mea tū o ehoa. Nā te mea e hopu ana i te hihiri, i te hihitanga o te rā, ka mea mātou o, ko te herenga o te rā, mo te ingoa taua pāmu. Ka mea mai te tangatara o tā te mea. Koe nei te pāumu nui rawa, nui atu nā mea rarahi atu i nā i etahe o rāta nā pāumu. Ka mea mai it'll be the biggest one ni roto New Zealand. 70,000 panel pea ngā kōrero. Ana te mea mō mātou e rapu mahi mō a mātou nā tamariki mokapu nā tipu ake ana haupāinga mō rāta.
Karawe tēnā matua i a koe e whāngai mai nei ngā kōrero mō te herenga o te rā. Hei whakatepe ake i a tāua kōrero. Matua nōna whea mahuta ake te rā hononga ki wānga i a koutou o te upokorehe ko te kamupene hikohiko rā.
O tink ko te koha koha mai hea e rātou e pakariti te he manaaki ngā marae. koe rā paratau na kōrero. Ka ki ana te mea kua whāngahi atu ki te subtation i wai o tahe. Ko nā toenga, ka toha toha ngia e rātau ki ngā hapu. Ke te hai, ka koe rāta rātau na aroha mai ki te iwi, ki te whakai te utu o te pāo ki ngā whare kaumātua ngā marae. He mea nui tērā kia, e arakau kia mātau ko te pūtea nake, kare mātau tino pihi, tiro pēra, he aere ke mātau, te aroha kia mātau na tamariki ngā pēpēhitanga tauiwi, kāwanatanga. Mai rā no ana ko te kāwana hau nei, pēpēhi anō e tango nei, muru, kai te muru tonu i ngā rā katoa. Ahoi anō tā mātana he manake ngā iwi Māori. E harakau anahe ko ngā iwi Māori e pāna ki tēnei raru ko ngā pākea haina mana. He momo anō kai wahona e noho ana i roto e te poharatanga. I runga i ngā mahi pēna tau iwi. Hoi anō kia mātau me awhi, me manake, me take ngā iwi. Kore mātau e ki ko wai he tangata. Koe rā hoki ngā mea nui kia mātou ko te he tangata. Koe rā te mea nui o te ao. Me mana ke he. I runga e rā huatanga. Ko te aloha ho te mea nui. Kala mātou e tino titiro atu. Ai, kai ko nā anō ngā rawa. Hani. I runga i ngā taha o te pāmunana. He hipi. He mahi te mea nui. Rapu mahi mō amātou nā tamariki. Koe rā te wawata. Ai.
Ai, takurangatira e mihi ana. Kua pau ki a tāua te wāhono mihi ana ki a koe i tō whakawātea i a koe anō ki a kōrero ki a mātou mō te pāmu o te herenga o te rā. Kaumātua i te upokorehe Wallace Aramoana. Tēnā koe.
Tēnā koe.